knock. Knock, knock. Taking this to another level. International. Knock, knock. Plop, plop, plop. I'm on different level. Son of God, don't speak to the devils. Plop. To the floor, cup of cocos out. Friend is out. What they want on a golden medal. Ha, top when you chat. Little top in that, I'm too smart. Nakanyaga pedum, good cut. Nasifanyi tena makosa two times. Kuna pesa ya bubai. Na yo wazo kisha futa msuba. Kama upo kwenye kiza, unamona black Jesus. Nambo nifanyie miujiza. No doubt, no pain, no gain. Domo kaya, that's my name. Wait the fire, mina taka kwasha moto kwa jukwa. Suckers get off my way. Papa siwa hui na spray. Na wabinye na sorry yangu chini wabonye. You think it's funny? This time I need my money. Siniponde kapandisha madaga. Hem toka 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 kwenye rap. Nigga na rode kazini. Macho yote kwangu mimi. Yani kote kote mimi. Hichu kiti changu mimi. Nigga na rode kazini. Macho yote kwangu mimi. Yani kote kote mimi. Hichu kiti changu mimi. Mister, sister zako wana bang na ilibonge last time. Jovu de rap and kista. I'ma make you smile. Ngoja wone badai na stop. Don't talk back. My nigga tume smoke kutarusha steam zote kwa kichaka. Kwa 16 bars miss was kukarisha MC wako wata kwa vitasa. Nipe pen karatas ni wabeto kama na visasa. Twende kazi wanakata. Vita serious vis na disasa. Taka mbili watakili doma chata kama shata. Wanataka ni gonge. Paranoia wanadhani speed ya cocaine. Wote wana go down kwenye top 10. Na mapoda wapake wapote. Chuga mchizi wangu ni bote. Na festo wa magoro don't test. Ni gigi what Nigga na rode kazini. Macho yote kwangu mimi. Yani kote kote mimi. Hichu kiti changu mimi. Nigga na rode kazini. Macho yote kwangu mimi. Yani kote kote mimi. Hichu kiti changu mimi. Okay.